ngeze kuri Yosefu ari munsi y'umuhe umuremere ishime imbaraga zawe yo zireze ubwenge bwacu zazuye Lazaro ava mu gituro mu mirimo yawe wanguye mu bubata mwabiri ubugingo ubugingo bore ineza yawe yagaze kuri Yosefu ari mu nzu y'imbohe umuremere ishimwe imbaraga zawe zireze ubwenge bwacu zazuye Lazaro ava mu gituro mu mirimo yawe wanguye mu bubata ngabira ubugingo ubundi mbore sinzahwema